I keep on some production. I use for radiation.
Burumula, Mubangi iwe gwenina, iwe gwenina, iwe gwenina. Eranze eyansensera. Mukwano burumula. Mubangi iwe gwenina. Eranze eyansensera.
Webaze okuntola ku lugudo, wamponye empewo, wamponye enfufu, wamponye okuwa amaadi, wamponye okwokyebwa omusana. Wayidanga mununuzi kabiite wanunula mu nsi ey'abayimba banamye koso, wankoleranga ambulera, wamponye okwokyebwa omusana. Wankoleranga parachuti olumbuse munyonyi, wandaga okwika era we nayika nawo woli baby.
Mukwano burumula, Mubangi iwe gwenina. Eranze eyansensera. Mukwano burumula, Mubangi iwe gwenina. Eranze eyansensera.
Uli Valentine baby, eida kubanga yange niwe sweetie. Nakugulira yakakoti ngate lady kalimu akasoti. Cause you're so cute and you're so sweet. Ongumi omutima kuba oba omuhulimbera. Abalinga iwe bawayo, abewayo ni babawo. Basinga bemboneyo, basubuzi, basubula lafu, tibagumira na wafu. Kambe niwe kuba omberera wo.
Mukwano burumula, Mubangi iwe gwenina. Eranze eyansensera. Mukwano burumula, Mubangi iwe gwenina. Eranze eyansensera.
Ulira bino na wandike linalyo kuyikola embuzi yalirya mukwane chochanuma na wandike linalyo kuyitaka amadirwe gagwa galisangulawo. Awandike linalyo kulubawo omusomesa weyeyita munange yalisangulaku. Nawandike linalyo kulupapula ape weyeyita olupapula yoluyosamu chanuma mama nanonyo okutereka nabonanga mutima mosano terekebwa era mwena kutereka ondi mu mutima era buti
mukwano burumula Mubangi iwe gwenina. Eyansensera. Mukwano burumula, Mubangi iwe gwenina. Eranze eyansensera.